Chapalapa. Eluwa nyero lime ya eluwa wuwa chuku kereka. Onyepo kwele yepo mayale. Iga neme yike me yari chuku mao. Maganini ye wa wumerengine. Jabale, Marana, Wawule, Wawu Merengine, Kiti Kedia, Yachi Wakafo, Way he made a nello, I did that you wale, Yapandu, Elo, and Yeno, Nivea, Wawu Merengine, Elo, and Yeno, Nivea. Rapi elusi Omwe ubochi igeri techahe nono wae o
Owawo merengi nerie
Onyo wola uwe robi oma birio Makana elu
Owawo merengi nerie
Onyo wola uwe rehona nyabiri Makana elu
Owawo merengi nerie
Yesu chaya ya o, ya para ya ya kawani ruchuku na o. Iye nini mene nuwa o, meyi keje miye o, che.
Owa o merengi nebiye.
Chine kekeru wale.
Elo wa o merengi nebiye.
Nye bandu neme.
Owa o merengi nebiye.
Onyanyukwe
Owa o merengi nerie
Onyeshi nane ya were ye chuku kerete o
Ibe o merengi nerie
Ipacha ka pacho nulogo Kapu ya na bank Kapara towa ye benine o Che Nopo chipasule
Ibe o merengi nerie
Yejikwelo wabanga na u
Owa o merengi nerie
Manemle Onya wula we robi o maso uwa o Konya riri neluwa Owu pani kopa la jemu Aga heti nyere kufodu ni malili
Ibe o merengi nerie
Ihi na mwona nege kwa mwje o
Owa o merengi nerie
Ishi na mwona nege kwa gawo
Owa o merengi nerie
Ihi na mwanyo magaga se o
Owa o merengi nerie
Yeah. why you to run it, go away. Mama, I was
you out, merengue.
Oh, yeah, you could get in a bit in a lune.
If I were merengue,
my landlord will be called Bachara. Onye ọchị obodo jiri nwayọ chi obodo
ebe ewu mere gị na-erie.
Onye isi ụka jiri nwayọ chi bụ ka o elu
ewu mere gị na-erie.
Ma ndị pastọ jiri n'nwayọ
ụwa ewu mere gị na-erie.
Dọrọ uwe ojii ji kwele n'nwayọ o. Ihe ọ wụrụ ịrụ ara n'ụwa, ọ bụghị eje ebe niile. Onye ji ilu wee mee nganga o.
Elu ahụ mere gị na-erie.
Wawo mere gị na-erie. Ashe mma gba nne ndụ ule.
Elu wawo mere gị na-erie.
Onye nọ n'ụwa ya jere nwayọ chọwa ụwa o.
Wawo mere gị na-erie.
Anaghị apa n'elu ụwa n'isi o.
Wawo mere gị na-erie.
Iburu ụwa n'isi ya nyigide gị n'uru. Maka na elu
ụwa o mere gị na-erie.
Onye nọ n'ụwa biko ya nwee egwu Chukwu.
Ụwa o mere gị na-erie.
Iji azụ aka n'ara ọ ga-apụta n'iru aka gị le. Maka nini elu ụwa o mere gị na-erie. Omeghị onye ga-eritecha n'ihe nọ n'elu ụwa. Maka na ụwa ahụ mere gị na-erie. O meghị onye ga-ericha ihe niile nọ n'ụwa dị.
Elu ụwa ahụ mere gị na-erie. Eji apalapa, anaghị apalapa. Ụwa ahụ mere gị na-erie.
Eji apalapa, anaghị apalapa.
Elu ụwa ahụ mere gị na-erie.
Maka na elu ụwa o mere gị na-erie. Onye kwa okwele chie naanị ya were ihe Chukwu nyere anyị.
Ụwa o mere gị na-erie.
Onye na-achị obodo were nwakpọ ike kwere gị.
Ụwa o mere gị na-erie.
Bọsị ị ga-ala ala o meghị ihe a ga-etinyere gị. Ọtọ gị gbara bịa n'ụwa ọtọ ka ị ga-agba ala lee. Chineke mee ụwa ahụ mere gị na-erie.
Elu ụwa ahụ mere gị na-erie.
Ụwa ahụ mere gị na-erie.
Ụwa ahụ mere gị na-erie.
Onye nshi na-aja lee.
Ụwa ahụ mere gị na-erie.
Onye anya ukwuu.
Ụwa ahụ mere gị na-erie.
Fọmfọ ọjọọ akpa lee.
Ụwa ahụ mere gị na-erie.
Fọmfọ ọjọọ akpa lee.